Exclusive to Zayd Hype Man.
Straight from the pot to the plate, you know we have to cook this one for you. 40/40 Entertainment Record Production, baby. Profile Beats.
Ababantie now. Aswara kacha, achan bebe. Nikate ya popeni. Nikate ya popeni. Nikate ya popeni. Aswara kacha, achan bebe. Nikate ya popeni. Nikate ya popeni.
Kwenye wa makisi boy la kuno, anza kuongo vina ona kuno. Kwenye wa makisi, nati boy la kuno. Nkate hapa, nkate paja, nkate kuja. Nikugure hapa, papa, papa, tapema. Oh, na twine it, twine it. Wambo pema shika, pema shika, pema shika. Wayamba kandigu ndigu. Wayambo pema shika. Wayamba kandigu ndigu. Wayambo pema shika.
Nikate hapo peni. Nikate hapo peni. Nikate hapo peni. Aswara kata, ashani we. Nikate hapo peni. Nikate hapo peni. Aswara kata, ashani we.
Stiki yanga ine ili magiko. Apa manji duty code.
Enya enya. Enya enya. Una viwale
ngwekiti. Munga ni wakaluwale. Twekiti. Munga ni wakaluwale. Twekiti.
You know who is music man right over here.
Una ti twekiti. Wagero wapa seti. Twekiti. Wagero wapa seti. Twekiti. Queen wa ma dance. Na ti vini la panok.
Nikate ya popeni. Nikate ya popeni. Nikate ya popeni. Aswara kata, ashani we. Nikate ya popeni.
Hey, I got this.
Nikate ya popeni.
Icebox doing a van.
Nikate ya popeni. Aswara kata, ashani we.
Alopala maile kei tuwekine. Sunsisha ile kei shekine. Walenga wa icy ya jekine. Angani vaka na nebo nga nimbina ma. Vibration mundiku ndiku. Nasuminisha na nebo nga gumu gumu. Hey. Poko nano ni Nicki Minaj ilenga na sarari waponganya I. Hey, likomu swagide. Hey, ilenga wabaya wafleka die. Weboroni chipangile chipi. Tuchituale pon tuchivike mujipi.
Nikate ya popeni. Nikate ya popeni. Nikate ya popeni. Aswara kata ashaniwe. Nikate ya popeni. Nikate ya popeni.
Exclusive to Zayd Hype Mag.